Yo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Kede Kabaruji Amen, Fulfulde, Aljumare Noga, et Jetilouro, Octobre, Hitane 2016, Jana Yamde Suki, du Studio Tamani, Midan Tawai, les maisons de la presse, le Bomoko, non, je te nomme, non, non, Kabaruji, du Marwai Galon, whom Jiru want to Ogi Jam de Tor. Kirabon kompetitiv de waydin de nagan wondi hebude sembe wattu jono do Bamako do Kenya won neddo goto njeltudo le banke goto be biyo mo jogi kalisi makko fa yimbe le bombe sumbu palimo wakande mo yeltuno banke o de jati be utti yite du fewtude makko konde to wobbe koliti wirle hen wala fu gombe tiagal dido bonandaji sona bandiji le majjum be bi lamu an han darade darne mudo jewa yello hono hani waylitinde wakkati jono no kabaru de nagu wori le leddi sebe de be bi ko lati sababu dido golleji hono kaborde gondi e sakirade le nokko ono dollo mobilaji gombe to gawotobe tiagal ko be gaddo gonginali mabbe di le jole yontere jabbe non de be koliti wirde be ngara fuddude murtere mabbe balde di dum fudda nyaloma ko kawtal fuddi kenya do Bamako do le eto jawdi hitane 2017 le gal do kawtal yimbe le wotnaabe fa yotto yo bale hala nane kanya wallobe le ndan gonno le nokko ko woni fa na gal do kawtal fa di oto wakkat jono yalla hono haggiter lam han tebred le leedi meden di sekrab di wonno sembe kabaruji di min joggini on do bete ande di batte radio ji di fa gasa bismillah modon e hedaade hollitinde wiide wattu jono wayde jam e deedere dum wondi hebude sembe leeyi gallure Bamako de jaati kenyan be kolliti wiide wonne do goto iwdo nangude kalisu mudum le nokkuno dirteer eco bank do won do Bamako do be kolliti wiide yimbe le bombe sumbu kanyen palimo wakande mo yalti banki onde tan dum won so jaadi e kalisu o fur kala ko wonno juud makko fu wala fu ko beedo yimbe le njoppi e juude makko le majjun do litan wede utti yite fewtude makko fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
seeda fuuji kolliti wiide ko wobi yede sinima woni ko wadi yeso mabbe yimbe le jon e mal fe ngoni pidube jabe do suka jokole mo dubi chapantati en joginodo mbotoru kalisi wattunde o yaltan non der banki tiagal dum woni ko kambe bandeji nayon fayotade njoyon nati ele mobile mun en balejo yade mangal paden dur fay goto jukitaki be police abe gonnobe tunbe fuf dogi njopi nokko o wattunde soifo jabe yaltinde dido bonandaji imini sanne hakilaji yimbele dendende banki o ka uddi damde mun wattu seden fodde solasen ngarande na nokkuji di bonandaji joni di ngadi balde tati tiagal di nokku do mobileji njobanta lam o kalisi to sonongor batun Luli repos péage ngudi do ngalure Bamako hakki kilometre ji chapande tati jo en kabode cham yoy do gollobe tunbe civil en tata ngon kidibe hen anawara jonte sede hande dun jo en ma fe cham yoy do jom bitigi njeyo nyamduji tubakube der dende goto to commune entu jom bitigo holiti wide milio ji kewdi woni ko beedo bandiji nabi
kanko don jokko hore je police ngabe leleedi meden di o wi o do neddo le botor mudun du milioji noga e joy cfa wonno le hen le majjo holliti wiide o gongini jaati wattu jono yite uttaama fewtude o do neddo be biya be gonde wadde honjo golfaabe de yalla hono be do yimbe le bombe sumu juude kan yowirede dow mudun en honjo tobe wobbe ka kolliti wiide wala fu gombe tiagal dido golleji sona bandiji le majjo be ngadi noddango fewde e laamu be bittino daro darne mudun ja yalla hono hani habirde no kaborde gonde sakirade le leedi meden di laamu mo jeyal hono hani reenirde jamaare de nobe kollitir wir sebe de be bi sako gol kaborde du wodi sababu so dido bonandaji an mate wakkati fu leedi meden di kede kanko no dirtel saka cheble dombiya yo andando do dido kabaruju gordi sanne ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
so en kewti no feewi ko wadi sanan korba ko e kanye ko wadi kumne en ko kanye dun ko wadi jun ko en paman wide batte tilalaji di leedi men di hebi ko malfa kewde nati juude yimbe haybu gol fuf dun wala e kabaru majji kala jido soda malfa ke nortotonde ni mila wide ido bonandaji wona fi bondarebe yo bandiji tan non ka ko buri hulbinade kabar mudun yo ko bandiji di ngadata tun le waltungol hakille ngul meda ka yede be bembataake faysede fayso hon dido ngukaji wawataake andede fadde di ngadede hana fi tiagal ko di ngadi ko hurgul wasa dawrede dum woni ko buri fuf hulbinade e kabar mudun se mbam misal do lawol faljangul fadde yotade point o famdi fuf chapantaton policeabe ngoni kay bobangul mi yayi fuf ko be nafata don tawende ndenaagu huncana ko hore faysede
Sekrabe jena yamde hebi silimaji jena hebi silimaji nairo studio tamani doro mbae neltri mijo jumore halame bema lane ngalmi nudita faz Facebook ya kont Twitter studio tamani. Kawrital totindiral hakkilaji fuddi Kenya do Bamako do no eto jawri hitande 2017 wori leleedi meden di le majju faabe jewto yalla hono haggiter laamu han tebred le nokko le ngal do kawrital be kolliti wiide yimbe le watnaabe fa yotto yo bale hala nanen Kenya wallobe leleedi meden di an gonno e magal kede kanko no dirtedo madam Touré Kadiata Dianta kanko laami don wadi Saydindi lanini be galdo kawtal ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Ce moment était bien choisi parce que bon vous le savez.
Fijo hawri e lelawal on dulla wide wakkat jun o wakandi kalisi sudu batirdo amen an wondi e jawtede. Ngodo hejo yo faba fewde sifa jogolal jawdi jidi. Boyi ko lam leedi malindi subige odo sifa jogolal jawdi ka tay kam wide gila hakki dubi nogay gal yirwali. Den no hejo jun go woni kunchono dun hore. Beta ko amen ngondi e député enbe. Pelle amen joyi ngoni noddabe hawrude e batumadu fawide do kabar wakandi kalisi hitande 2017. Hewti be kani wadde tutundal hakilaji do mudun men golle amen yo beedande be famdu lamdi dibe kani wadde.
Bien sûr, le volet santé éducation.
Kawrital gongal fuddi kenen do bomako do faabe jewto wattu joni o yallo hono golleji kuminido no wattu wonde e waylitirade leedi meden di kan huntinirede hore lanni be gal do kawrital walde huminide kabaru yirwer leedi meden di hokkindiri juude e suudu ministre huminido kabaru hawaluji kany e gize kede kanko no dirtedo fammu ke traware o kanko lami hejo dido golleji ko ma halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Il s'agit d'un programme
du kabaru hejo kunchono wo hore dati dabreji leedi mali hasindini bangal waylter wakati o engo handi gollede e leedi zongaji nay baleri leedi ndi kay e sikaso nortorto asnak pnud kulukuru e sugu nortorto asnak ziz nendo sifa hejo goto go goldude didi kuntanta hore on dulla wide hitande fa hitande woni ko datti dabereji golle amen di yawtete ka an hani horobe be jamira di tafu dum woni fanda kawrital beta ko der leedi malindi witugol jam tobo e kanya wulare nange de wulli tata weltere wakati o dum sabi binan dum tidalaji bangal adab ndiam dam bangal ndema e kanya ledde laddeji torraji di kay fuddi matede jati
sont déjà affectés par ce processus.
Waldinde bino dirta société round gold tiagal ko bino be uttan be uddan dum wono nokku asirdo kangen no dirta do mori la leedi meden di be bido hitan 2019 be uddan le odon nokku ko yaata milliard goto cefa dum be anni wattule odon nokku faabe jeyalo hono be kani waylitirde dum luggengon e ton de tawe de udde jeyalo hono tofe kanya ko nande mudde mahe marele odon nokku non be kollitiri wide kanko directeur dum round gold leedele kedude hirnaange leedi afrique ndi o holliti wide dum wonde yid yimbe ngadaba kabaruji be o wi societe mabbe o wadanno watta fu yalla yirwere ana wada le mali fu e mangal mudun kede kanko no dottedo Muhammadu Samake o kanko lami dido golleji ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Mais l'objectif c'est d'informer
fanda kawrital gal yu martinde kumpa yimbele golleji amen yigaji leedi lebbi tati den nukuji amen gombe lulo murila e gunkoto den andi dun wiide o hewi halama bangal usuruji gollede amen de le hitane 2019 woni ko nukku amen gondo murila uddate on dulla wide so honde do gollirde uddama tan yimbele hobbe ndiyan torraji mudun kambat dun bidan gundi e darude sifa golleji latotori sababu yoga e gollobe be keba ko kinno fay tiagal uddugol gollirde de ka wana fi ran golbe gollidata ndedo darande sabi ran goldo andana ndema andana dun margal likoy keba dido golleji woni ko mi gondi jewtidi tafum sallam bidan joppira yimbele gollobe e badale gollirde de kuncana di hore
environnement comme activité dans l'après-midi
donno mobilaji gombe to gawotobe tiagal ko be gaddono gonginal dile yonter jabbinonde be bihi datol dum wonon hakkunde gawo kanye seware fene dabar be kalino dum fewtude dum won gouverneur gondo to le majjum be bibe puddam mutere mabbe de nyaloma hande to gawoto be kolliti wide rompo dum datol gawo jaltowol so gando an so gongol rewbe le kanye nyaato so jodo yoton datol jaltowol gawo so gando nokkuno dirte de jidarabe bi dum won kambe donno mobilaji be daroyoto ton dum won be kolliti wide to dum won yimbe njohobe kanye daroyto ton nokku noddeteedo wabiri ya ton donno mobilay be njaato so daroyo dido kabaruji be dokki do wakane be jidno do won journaliste gombe to gawotobe kede kanko noddeteed Ibrahim Haruna Touré kanko on kedjar do won waldi INTM to gawoto ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Après les 48 heures si les autorités
chagal balde didi murtere golle de so ni kedjabe lambe notaki min dawran murtere wonde burnde de jundde nawde sabe murtere balde didi de yottan andinde be metti amen sabe lawul siware gawul woda fay sedan ngul itta yonki jati denno wakkat jun o haaju goddo fuf mi ngala sona ngul be anda wide dun mutre golle amen de haadata fay e transporteur en ma donno be mobilaji min dentinan hen fedde INTM der gawdo pelle sappo itati ngoni e mayre e le yontre woni ko ne fudata tiagal de balde didi de rewobe kayban poste ansongo transporteur en kayban poste jibara e donno be mobilaji be kayban poste wa baria be kinoto dun le balde didi murtere de
Union européenne et Royaume-Uni, Ngonifabo Tobe, Studio Tamani.
sakirabe jurnere jayelo ne les raisons gaji meden di en puddiran do mottido be kolitiwde kawrital jowingal honno burguji di kani nangirede dum fuddi dum won to mottito de gal do kawrital laamu ko be kanya fa yotto joro ene yimbe hala nane en iwuri kanya e iwuri nokku no dirtedo nyono masina kanya e tominya marobe dabaji dano gonno le gal do kawrital be kolitiwde le do balde didi be jewti dan wakkar jono yallo hono lefol may rane go hanir hayubirede lanni be gal do kawrital dum coopération civile se urute garanti minire faado tawdin do kanko no dirtede sidi ali uldu bagnaabe bi kanko no horejo no sukaabe jokkolbe gombe to tawden to wattu joni o wadan le godo hore wa ko koy yaata duubi tati nobe kollitiri wid wakande mo wotentende duudu woni yimbeela gombe li laamu tawden o be fo an gonno ton sekrab do kadde te nyalawma hande kabaruji meede di min joti on sanne hedaade heejo jamen ka fa hande kedde hedaade honno andir ronno do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.